and welcome to Vuma 103 TV. The name of the show is The Balance, where we balance your identity. Kamala Mthobile Makhumalo Ngamselebo. Angihambi ngedwa, ngihamba.
Ulucky Spots, where the weekend breakfast show, 6 to 10 a.m. ku Vuma 103. Last time, sike sathi ukubuka indaba ye sexual orientation.
Yes.
Sino Nomkhululi MK, a very flamboyant guest. It was just like so dramatic, unbelievable. But it was very interesting. Yeah. So let me say, I see more from the spiritual side of things.
Yeah, hence why we have Amakhehla, and good luck to introduce our Amakhehla guys.
Interact, yeah, the troops.
Please
all right.
Introduce our guys.
I have spotted us via welcome to the show.
Sekunjalo makhehleni, angibonge kakhulu kwamukeleka ku show The Balance, last balance akhona.
So tell us, one love.
Ngibonge kakhulu ku The Balance ukuba khona la nokwamukeleka.
Mhlawumbe nje sivele siqale le ndaba ukuthi niyayazi le ndaba ikhona. You sexual orientation.
Yes.
Ikuphi la ifike ihlangane khona or ishayisane naloko kukhulunywa
amakhehla nezalukwazi emsana. Right. Lento ibidinge ukuthi kwesinye isikhathi yonke into yenzeka phambi kwethu. Ukuthi yonke into yenzeka phambi kwethu. Thambisa ukakayi. Uzothola ukuthi there is always a reason behind into eyenzekayo. So, uma uzothola kunale simo, kufanele wazi into eyodwa. Ukuthi kusuke esikhathini esiningi kungekhona ukuthi lo muntu mhlambe ingoba efuna ukubukwa noma mhlambe ezoziportraya ngale ndlela ngoba ethanda, yabo. Kodwa uma uzongena kule on the spiritual side of it, uzothola ukuthi into enomlando ukuthi u-affectwa into eqhamuka kwi-generation engaphambili.
Okay.
Yes. It's either kunesigameko esenzeka noma kukhona lento yokuthi ngokwe-reincarnation makubuya umuntu. Kuyenzeka ukuthi umuntu abuye kubulili obungafani.
Okay.
Yes. Mhlawumbe ikhehla uzothola libuya kumuntu wesifazane. Yilapho uzothola khona umuntu wesifazane emthola njalo mhlawumbe engena kwi-relationship umthole ebuli. Umthole ethiso komfana inini. Kusuke imeja le spirit esikuyena.
Okay.
Yabo. So kanjalo ke futhi nomuntu wesilisa. Uma kungena umuntu uma lo muntu wesifazane kuyena ngaphakathi, kuzoba into enjalo futhi. La kuzoqhamuka khona kube nalawo ma features ukuthi uziphatha ngale ndlela engingalindelekile ngokubona kwethu. Yayibona lona. Kodwa loyo muntu kusuke thina sesiyazi ukuthi kusuke affecteke the spirit and the inner history le wonto. Yabo. Kuyi family.
Ngizibini confuse about.
Engifisa ukuthi ngikuphawule mina kunye. Yabo njengamanje sibhekene nesimo la engithi khona i-backlash.
Okay.
Why ngithi backlash? Sibalekele amasiko ethu. Sibalekela umnjalo bethu. Ukuthi singobani. So, leyo nto manje ibuya nani na? Izinhlaka ezibuyiswayo njengoba sizama ukuthi sibuyele emuntwini bethu. Njoba kuthiwa sibalansa i-identity yethu.
Yes.
Sizama ukubuyisela manje isimo sethu sonke njoba sinjalo sobuntu obumnyama. Noma ngabe kuthiwa izinhlaka zonke esikhuluma ngazo efike umuntu azithola ukuthi ubulili ayibona akuseyona indlela aziphethe ngayo.
Okay.
Yes, osekufika ukuthi nangu yena sengivukele salukwazi kuyena ukuziphatha kwakhe kuzobe sekufana exactly nomuntu wesifazane. Okuwukuthi umntwana akabile nephutha lapho. Kodwa ngenxa yokuthi okuwusike bekufuneka kulandeleke phambi kwakhe akuzange kwenzeke, kubantu okusuke kuphakame kanjalo ngokushesha. Abantu abasuke benesiphiwo esithile kufuna masukume ngokwalo ngokwalobo bulili okungalekwa lokho ayibona. Okuwukuthi kuzoqhamuka ikhehla lingene kumuntu wesifazane. Umuntu wesifazane ukhumbula ukuthi unamasiko ekufanele adlule kubona iy'nyonga eziwu-7 ekufuneka ayithole.
Okay.
Njengomuntu wesifazane ngoba yena ukuzalwa kwakhe akanasystem emhlabeni. So uzalwe ngombambo lo muntu esilisa liyasho iBhayibheli. Kuphinde kuzoba ukuthi ngokwethu thina siye sithini. Njengoba engenazo i-stem yena njengoba ukuzaleka kwakhe kufika kanje. Uyabhalanswa kunama stages ekufuna ahambe kuwona. So already uma ngabe umntwana ezokhula ne-behavior yomuntu wesifazane, umvumele ukuthi akangene kuyona. Right? Ngoba kufanele umvimbe. Wena addressa i-problem ye-spirit esiphethe ingane ukuthi listen, yebo ugogo. Ngiyasikhiphe ke. UNkulunkulu ohlele ukuthi wena umphefumulo wakho uzoreincarnate umuntu wesilisa. Ngoba uyazi into ufunayo. Ubhalansa le zinto ezithu ukuthi lo gogo ufuna abe namandla umuntu ufuna abe semfumuntu wesilisa. Ngoba khona abafuna ukuaddressa ukukombina le two. Yeah. So ke bese kuyaqala ke kukhula ke manje ukuthi hamba ke uyobheka ke manje ngokomsamo wakho ukuthi lo muntu ngokwelama spirit aphakathi kwakho. Asefika vuka la. Yini le afuna ukuyiaddressa ngokosiko.
So babusonto. Ziningi izinto esizwayo ezikhulunywa yabantu abasuke bezicabangela, you know, about abantu abagay nabantu abanale experience. Some will say it's a curse. Some will say it's a demon. And uSathane in a way wenze something while umntana sasesibelethweni wazalwa ese it's like kungenele uSathane. So they don't just accept ukuthi mina ngizolento ichaza njengamanje. So ngifuna siaddresse leyo part ukuthi there is no such thing as a curse and ukungenelela kwaSathane ukuthi kuthiwe umuntu angazalwa kanjani obulilini obuhlukile kodwa aphile njengomuntu ohlukile.
Ka yabonde iqiniso lemsulo akukho konke lokho abukho konke lokho akukho uSathane ongena esibelethweni oyojika in aku address nje kuphela lo moya ukuthi njengokuhlanganiswele phezwa lomzimba yini le kufanele iaddress ngakho
uphe bese le gift le
mama le gift le
yenza
umsebenzi wayo
and lokho ke manje kusazomshintsha yini sekhona already ugogo usezivezile and ugogo se usephakanyisiwe ukuthi angenza umsebenzi awuzele.
Yebo.
Nami umuntu wesilisa siyambona that unogogo again. So kusho ukuthini lokhu? Kuzojika manje ukuthi ugogo se addressiwe.
Angeke kuzokushintsha.
So ugogo uhleli.
Ugogo uhleli. Uma ngabe kuwukuthi ugogo uzofika ehle, angithi ugogo sim addressela thina ukuthi gogo. Khumbula ukuthi phela la uthe mayezalwa lo muntu. Besifuna kwande umndeni.
Yes.
So manje mangabe wena gogo usuthi manje usuphuma all out eku 100% kulomzimba. Thina manje uNkulunkulu besiphe imbewu. Asisakwazanga ukuyisebenzisa.
Okay.
Ngoba hayi ukuthi konke okungama features omuntu esilisa wena. Akhona wonke futhi afunctiona ngendlela. Yeah man.
Ngizocela mhlambe si understand le ukuthi njoba sikhuluma spiritually thina sibeka ngalendlela. Kukhona la i-experience esesikesa nayo la uthola khona umuntu wesifazane ume engenwe umuntu wesilisa athathe mhlawumbe the calling yebo mase ithathe the calling uma ngesikhathi efika lo muntu wesilisa uzobona even umuntu facially eshintsha yebo ubone ukuthi ngayindoda le besuzwa even in the voice ukuthi engage lo muntu manje ngaphakathi kuyena yebo bese senza umsebenzi uma sewenzile umsebenzi waqeda bese yaphuma ngoba usebenzisa umzimba kasibani bani ayibona lona yes so kufanele usebenzise ngoba ezokwenza leyo task bese meqeda ebese emdedela lo muntu naye aphile yakhe impilo yebo leyo nto njenge angithathe mina right ngingelwe ikhehla ikhehla lase Tanzania elizwe Muslim yabo leli khehla malizongena kimi uma lifika selifikile ngesikhathi sana uengage lo noma ngingasalazi manje ukuthi lifika nini yabo kodwa engage lo ebona lona yes ubo ngalanga ukwaseceleni yangithwala leyo nto ekufanele uyazi ukuthi lo muntu ufanele lati kodwa ikhona impilo kabo ngalanga.
I'm very happy because kuyona yonke into eniyichazayo emakhehla akukho any because mina bengi interested kakhulu ekuzweni ukuthi ngizothini manifika la because yabo isintu isintu si uvela uzishawo uvalo ngabe zokuchazela ukuthi mhlambe kwabonakele. In this case angishongi ukukonakele, nithe kusuka umuntu who has a calling or onomsebenzi awuzele abese avuka ngomunye umuntu, and kungenzeka ukuthi mhlambe kusuke kuzivukela isakwazi esijekayo nje that I always say umzumbeni. Uma ngase kuthiwa angivuke nje mina, ngingavuka endodeni ngifuna ukuthi ngenze yonke lento kade uyenza kuthina. So I'm very happy and thank you so much guys for ukuthi nifike nihlezi nizo sivula amehlo singahlezi sicabanga ukuthi izinto zonakele noma zibonakele.
And yazi le nto maphumalo zoyibona noma amakhehla ziyibeka uzobona ukuthi baba nalesi sphiwo lesi esithe bathatha, you know why? Because kusuke kunento ethize thina sithi ke i-approach akube yileyo ukuthi thambisa ukakhaya bese ibuka kahle le nto iqhamukaphi isizathu ukuthi lo muntu abe nje,
and then you let him or her excel.
Yeah.
Wherever they are,
so why sifuna ukuthi sibe ingxenye yabantu abafuna ukcrush le nto creative uNkulunkulu abe siyimiswa ngendlela efanelekile for people who is right.
Good people, yes, absolutely.
And uyibamba ngento eyona.
Yeah.
Uyazi ukuthi ungazi ukubanwe magnet yokuzwana ngoba ispirit esiba driver uthi nangomnye oxake njengawo. Nangu miyo tayi ngenga.
Akusetwe.
Izango ngene.
Awazimba.
Guys, thank you so much. Ngiyathemba ukuthi ninguzwe konke benifisa ukuzwa and ngiyazi nani benishawa overo njengame ekhaya ukuthi oh lamakhehla kubazithini. And we are all relieved and umlaleli wethu oh MKZ nesho yokuthi uhappy naye ukuthi akhona wrong ngaye. You understand? Nabo bonke abanye abantu abasemakhaya siyabonga kakhulu la with the balance. We balance your identity sithinta noma ngabe kuthiwa kuzwela kangakanani, and please bear with us because abantu badinga ukuthi bazizwe lezi nto lezi ezenzakalayo. So from us to you, we are saying thank you very much for tuning in this episode of The Balance, where we balance your identity. Until next time, ungalenzi iphutha, there is more to come.